tiko tena uri zopera. Niso kufunga nidobu ya Nidinwango ni umbura, Nibindia ni umbura. Niso kufunga nidobu ya Yo, I never thought Kurizinga flopper like this. I never thought Kurizinga people like this. I never thought Kuriunga diva Nazi beef. Haber funu ronga na ni roro tada peace. Na flopper ndaru kwa shazi noro sarazi peace. Noba ni tifu na nisi nandava na mula. Da kamo ni tawere sanda funu lana ula. Rotoma na ziwa na ndaru vereda na tura. Na doba rabu biri na kondereda na tura. Ni umbura atiko tena urizo apeda Niso kufunga nidobu ya Nidinwango ni umbura, Nibindia ni umbura. Niso kufunga nidobu ya Nidinwango ni umbura. Ni umbura naone izo zitu za mkumbuza dubala na dela nishko kungula nafana na kata kwa mushumoni urini wanganda zukisa mumburoni napumura na titonga niziboni nova nichirira noseta kachiboni. Baby I'm sorry, I mean it, I'm sorry. Atikoni nisi watu ziboni domu baisa well I'm having some fun. Atiko tena urizo apeda Niso kufunga nidobu ya Nidinwango ni umbura, Nibindia ni umbura. Niso kufunga nidobu ya Noba ni chini tera zibuya. Chila shpinga ndi chifana na zibuya. Nazama uzitumba, sapeza za dopunda. Zino baby utu, urecha dobuya. I know I'm the reason. Kuti sora ndi sakofunga ndi prison. Chiti vinix, zichita katikishin. None nda numbura ndi kwa shenga atimiri. Baby you were one of the best. Nazama ntaka za maranda yita za tickets. Samburi uri hape azife. Kalimwe la maduba niko tamani mfare. Nitamani mpende. Urizo peda atiko tenda. Atiko tenda urizo peda.